Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde altinere capantati lewru décembre jeena yemde soki nder maison de la presse Bamako. Jottinono ɗo kabaruji ɗo yumor waygal kanko noddirteɗo sanogo wonto ɓoggi jamɗe to Ibrahima. En mbiyan wattu joni hono habdi maɓɓe ɓe noddirteɗo USM ɓe wonɓe arme ɓe noddirteɗo USM ɓe mbihi ko yatanoga e muɗum ɓe mbari nokku noddirteɗo sayi iɗum Leila Moussanari ndi. Kawtal aran dewal festival kemasina ɗum waɗi toon Sisili moɓe cuuɓi wono jaam e deƴere hani wartade hakkunde jaleñi gonɗi toon ɗi. Lumoji ngaɗoji le cakkiti hitande nde fu ɗum fuɗɗi wattu jono le leydi meɗen ndi koɓe noddita ri marchande ko wattu jono jamande ko heewi muɗum wonde yetta toon ƴewde kuɗɗe ɗe no wori ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo bete hande ndi bisimilla moɗon e heɗade. Arme o habdi maɓɓe ɓe noddira terroriste en ɓe ɓe kollitide noga e muɗum ɓe karbi yonkiji muɗum ɓe mbiduɓe ɓanti kaaki kewɗi noon communiqué ɗum woni fedde dirpande waɗi wattu joni o le leydi meɗen ndi ɓe mbi imadaraji hakkude leyɗele sahel ɗe waɗi soɓe keeɓi gollude ɗiɗo golleji Aliou Cissé.
Noga e jetti lewru décembre ɗo manggal paɗem leydi amen ndi jaɓɓitike hippagol terroriste en nokku moɓe noddirta saayi anale région san le wi communiqué état major général armé leydi amen ndi wakkati fengo fajiri haɓo hakkunde maɓɓe terroriste en ɓe fuɗɗile on ɗo nokku. Goto e manggal paɗem ɓe ɗali hem aduna joyom woɓɓe barmi ɓe civil en ɗiɗom woni hakkunde mu'en. Caggal ngol ɗo hippagol ngol heɓa lawol fewde armé leydi amen ndi le wi communiqué o faham terroriste en noga e go o woni ittaɓe jati armé o holiti ɗum wiide hewti kaɓorɗe e joɗi maɓɓe. Fade ne état major général armé leydi amen ndi holiti wiide itti e jate ardo ɗiɗoɓa fedde ne ɓe noddirta Katiba Serma ɗoni Moussa Himma Diallo ɗum waɗi noga e jeegom lewru décembre ɓettindu. Oɗo immadara latiɗo sababu harbinde yonki oɗo gorko. État major général armé leydi amen ndi holiti wiide ele gollidal hakkunde mu'en e leyɗe kawtuɓe le guɓal ngal ɓe noddirta AIS waɗi. Somin ɓettike ɗom sakiraɓe kawtuɓe le dental ngal ɓe noddirta Tijaniya fayoto gallure ñoro mongo faham wala fu ko andani horejo mu'en mawɗo ɗo woni Alhaji Amadou Adi Tall. Yimɓe joguiɓe kaɓorɗoɓe anditaka suutike mo alkamsare noga e jeegom lewru décembre hitande 2024.
Wattu joni en garan memde kabaruji nokku noddirteɗo kemasina ɓe kolliti wiide ɗum woni koɓe noddita couvre feu ko so ɓami fa noga yamde yettiki feu goto yaltata fa 6h bete noon ɓe kollitiri wiide laamu koɓe wonɓe toonɓe kañum ɓami ɗiɗo anniyaji. Wattu joni jamare wonde ley gallure masine nde huɗo fuu ɓe miijino oɗo golle wori keɗɗen koɓe cifi dow hen to faccitago sita sidiɓe.
Masina deƴre wala toon o dabiri fiyaɗo wadde ɗo couvre feu ana nafa amen sanne ana nato saabe denako heɓelle guendini. So wiyam pati motoji dogal ne sarane ɓamde noga e goho jamde min ke mbiɗen mbiɗa ɗuɗo tiɗɗalla sa yaaha fiito amen fuu e motoji men watta ɗum ne nato saabe golle amen daro. So ɗum waɗama ana nato saabe maggal paɗen heɓe wara yimɓe lomɓe hiite ko heewi muɗum fa nato saabe deƴre do heɓelle guendini masinane jamare sugolaji mumen fanɗan seeɗan watti fuu so jamare ana wonde waɗa yaaha fiito ɗum ne nato saabe yimɓe bomɓe ɓen sa wolle yimɓe ɓen waɗa bonon
laajiɗe.
Ɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓe dow page amen Facebook kaña compte X Sidio Tamani. Ɓe kollitiɗo wattu joni kanko hoorejo leydi ndi o nomi ɗum woni yimɓe hanɓe tawede le golleji koɓe noddiri jaam e deƴere wattu joni koɓe noddiri charte national pour la paix et la réconciliation. Le majjum kanko noddirteɗo Ousmane Issoufou Mayga o kanko warta lamade ngal ɗo guɓal ngal yimɓele noga e ngal yimɓele capantato en jeegom goni e muɗum en. Ministre ngaɓe hiɓɓe andle hen fa yettoyo sociologue en ɗum ne anda ɓe kabar neɗɗa ko fa yettoyo manggal paɗen kañe ko nandi e muɗum en kañe garta windude nde ɗo tongal le ko watta ko solanɗo jaaɓi. Kanko premier ministre ɗum woni général de division Abdoulaye Mayga litan wiyede asawere ƴaɓɓinonde o wonno le gallure ñameyi ɗum woni le leydi Niger ndi. O yeehi o hawrtoyito e premier ministre ngaɓe le lefol sahel ngel ɗum woni le AIS noon ɓe kollitirtata wiide wattu joni koni fanaɓe faɓ ƴewto yallano ɓe kani hokkidirde juuɗe ko nayiri banggal ndenako kañe keɓe hakkunde ɗeɗo leyɗele tati. Wiyamom do o yeehi o hawrtoyi ɗum woni finalement ngal ndendori nokku noddirteɗo dosol le gallure mawde ɗum woni le leydi Niger ndi. Ɗo kabaru ɗi puɗata ɗo mi haalni on wiide ɗum woni koɓe noddirta ri marsande lumoji ngaɗoji le cakkite hitande fuuɗe ɗum fuɗɗino ila le sappo e joyi lewru décembre ƴaɓɓinondu le gallure Bamako nde. Wattu joni kamɓe jagotoɓe kamɓe landinto ɗiɗo lumoji yimɓele sodoyoɓe dan jahan jottoyo ɗeɗo nokkule fa keɓen famtare keɓen Aliou Cissé sita sidiɓe.
yamde sappo e go'o wonno to wakati non yettotono nokku mum noddirta Palais des Sports Bamako do damal do kulantireji kewdi ngarduli sanne an wondi yeyed dom ko ardoto da yide tafoni woni jouer ngaji sukabe jeyobe dom be kam en ka holiti wiide client mbé hewa sanne
ne wetcha fini
mide jogi kadule kay paddeji worbe fatade kasin chemise ngaji nandan mudun mide ciottadu kulleji di tukabe pijirta ga ciogu wana hikka hone rawne no mide sotta kadule kay masireji rawbe hewdi
wakati yamde sappo e tati client m seeda fuddi warde be koliti wiide kulleji jeyete don di ka cioguji mudum ana newi
mino on prikof sa
kulleji ciottete din ciogumur ana yafi sanne ide moddidu homa fu ana wa hebude ko hasengini on nukku kulli ciottete on nukku wana fu on hakkune mudum tay ciottete di le lumuji meden mawlidi ga o foar yo sabetan kulli ciottete din ciogumudin jippo
jiginini kama
godo lumo waram jokita don faadidi lewru janvier nam holiti wiide ardo commerçant m detaillant en ko jokkine hala wiide dande teme tati wondom di ciogu mudum fuddata o inay sappo yaade o inay sappo e jeegom
wattu joni en birfitirto jaren fa nokko no dirtede kemasina be kollitiri festival arandewal fuddi dum won le ngallure de don timmileno ga jiddi lewru decembre jabbe non do sisil mob ciubio yalla hono jam e tejer hani wartida koni jalle ni gondi tondi koni faana mudum do fa yimbel wombe tombe fo mu fu hollitino fina tawa mudum worri hollitan wel lanni be o do golle yo kambe sukabe haye wombe le cercle kemasina fa kebe famtar kedden alisi se sita sidibe
ali husseni jawara kanyun goto halfinato hor yakko ne yemer festival kemasina holi tv ne yember ana han wadde non ko natto sabe be hobe jantodo jien e dejere
bo fewde al hal mon golle mudum nyala mo hande o hono si ido yambereji fina tawa way latan sababu warte de jam de cercle joni woni kawtal go obo o do festival de dubi ngaroji di kamene jidi yimbe hewbe jabe masina wara hawrude hen
lebe yimbe ko foti ne yembere no natto sabe hayebe ko jodden nokuje anta nafa fina tawa nungu holliti kanko fatmata bintu touri
festival ke masina o ana way wadde kulle ji kewdi nafoji masina edum wawi waddude jam hontondirde jokolbe kanye commune ngaji fu gondi masina do edum wawi nafude do bangal kebe edum wawi latat sababu do fina tawa amen ande
micitunde wi kulleji kewdi ko wadale ne yembere go mudun yo piji fina tawa fatade mumgol ko wada hakku ciulle kolli sesel ko ciubale mudun yo hono jian e dejer hebirte le genni masina donko seku abdul kader traore hebni sijo tamani yuude masina
wattu jono sen yuri masine ngardan dum won do bamako do kale kabaru figol bolon holitindi wiide jaga boule mali dum woni debbe noddirta eg loko de ka bawa yaade kasion ko noddirta pide chan ko sebde kenyen ben dunki hawde leedi murtandi wakande be kawtino mudu de fe gote be waddude baddel micite de wiide wakande pidano leedi murtandi nokko noddirta noksot murtan hawino be ton watti be baddu goto kambe kebay ton fi e baddel
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ande kese den gori nyaloma handen o wakkati jataado way bamde neddo jati biya hali hal tawe wana kanyu halta kando hal sem bami misal kanko president leedi sinwandi sa ewi vido ngaji guddantobe kolli le bem ande de holitindi do am hala bamaran kore kanya fa yotto wakkati be bama yimbe le mawbe njia anan boma atawon dum fu yodum wana gongo no bem ande de worgi no way weltindi dum fu ngada hono wori sita sidibe
ne wattade on mati hono di kulleji do beme andeden hono misali do hello facebook tiktok fartade whatsapp nanan mudun atawne video ngay anton de yimbe jalla wattade beme andeden ko yettete yimbe hewbe hono misali a tawan tan president leedi sin ana jante bamarankore ma neddo goto wado tiktok leedi uganda ana janta do bamgol independence leedi mali e bamarankore di video ngaji ko hemudo an yedde to jamaren do beme andeden gasa ewi hono kabaari ko winnade mudun yimbe hebe wonde beme andeden atawan yo majnaabe tan woni kulle ko nodirte haygen wide nose fatade dream face duye kelloji beme ande wawudi wadde video ngaji e dendede fu fatade wadde foto ngaji nanan mudum ta ko buri hewde fu atawan wana kulleji gomdundi misali jati sa bami application ko noddirte dream face du ana tawede telefone ngaji ko heewi watti fosan haaja bamde kongol neddo goto ma foto neddo ana wawi wadde dun de ngol hello beme ande wada ko muuyda hen fu hunde fu ko muuyda yewde le o video a heban dun du gonga jati non de kulleji kewdi ana matede beme ande hannen ko geddi fola mudum ga ko buri hewde e majji dum kulleji tan ko majjinta jamaren sab yimbe anna honene de gollirte
kabaru jenter fa handen sita sidibe
en futtono kabarji met yontan ko jantata do jooda hala wadado hakkune amir en finatawa kay horebe leedin ko wadale leedin mangal mudun al kamsar dabbine le o jooda hala amir en finatawa kay horebe dinan ko be holliti kay en ana jingina horebe led ayes tiagane be holliti be yaltane walle cedewone kabarji met yontan ka ana jantata do mayugol le mayo leedin maroc bibbe mali yimbe noge e joon sappo e jene le december dabbino en timna kabarji met yontan ko jantata do bonalaji janko matalle sa hen leedin fatade wuddul leedin le genni yu waru le reso moti ko yata ci l'école cefandi joy e jetti wonko udda sabe jannan dongo holliti hore ci l'école jodi onnuko le cercle dire les raisons tumutu ko yata ci l'école debbe jetti wonko udda nyol man handen sabe jannan jamar ko jodi den nukuje holliti ana sugli sanne cegganne jannan uddi nukuje hewde ko hatta be handen wadde yaha fitone be moyrino
secretaire mbien dido kabaruji lando watte ngedo modon handen somin toppidu yade e noppi modon don mi ngarta haddude dido kabaruji kala kajaado nuddudu si jottamani fu numero o moni o ngada cappande jetti jogom cappande jena e jetti cappande joy e jagom cappande joy e jagom on be keba yitnaade journal ngal be numero amé mo no dir service kuna foni o mon 37321 kawajib sinatawr on facebook no gas no watta so baawo hitnaade ido kabaruji fu fe e mbu du tacciata kilien fal ngey fe no ko nan dir non do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meden de en garan halde kabaru hono kasaraji kammo ko wadi leleedi meden di dum do bomoko do kanye fa yottoyole nokkule kewde le nokko do fulati sababu mudu so wottono wonde weltrade nyaloma hande no lati hedi kanni bamede leleedi meden di fa kebe famtal kedde site sidibe Houssaini Cissé
actuellement avec
o wakati e bonandaji ko wailita gol wakati waddata wala fu region mali mo warata hemde tiidallaji bonandaji ndiyam savi bonandandiyam ana e tiidallaji mawdi di hebirte savi bonandaji gaziji mawdi jonka dun savi on wailitan wakati o
ki modifie le climat
de halade nan non joni yo kanko notre amadou jakti chef service observation et prévision météorologique holliti dun o holliti wi jamata bonandaji nukuje kewde le leedi mal hikka fatade le capital leedni moussa bugu le commune djegbo gene bamako do janna sammini tun ciodi tati wadi ton bon la jogaji kassine dungo holliti kanko Aboubakar Diko gotama o bonala jan hewti
i wonde fuddi warde aljumaare bettine wakkati 3h tay homo fona darino o i wonde wadi bonanda mawdi himbe kulisande gullali ana gonno nokku fu himbe ana gonduno e darto dirde ana famdi ko mi yeta hono de bonandaji ndiyam ndiyam ana doganno asikka mayongo iwata
ceggan welta ko watti lafi badde sariyaji to jamaare fatara lamon dungu sabi mbini di bonalaji jan dungu holliti Djoko Amiru wala ko nodirte ordre des urbanistes du Mali Ibrahim Abdourahman Kunta
là où l'eau devait passer
don diam meji kani bettirade himbe darni to jonka dun 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 sakoto ndiyam dam a so ndiyam dam sakiki dum waddam bonandaji ndiyam pali di jotom bamako do ko bankoni ko woyo wayanko ko sukoni ko e bandum en hakki ko yoppa bangé de pali himbe kewbe ndey jodaade di nokkuji
par des habitations
gaddu e tawede fu lamu holliti le genni bamako do dabiriji fiyama ko natto sabade jenn wadde bonalaji hikka dungu holliti kango bala trawri haltnat di golleji le maire district bamako do
waynere mi mobti
min jati motti jenni daga ngommi kullam ami woni fati kammo go wada bonanda le dendeje ami sabi lugge do ndiyam hani bettirde wala do amin do wala fu do min juppata ndiyam meje amin tunnudi horebe be an hani hakkilade ami sallami don keba hemde lawi do ndiyam bettirto kammo go na warda e sembe gidaale mawde kanyo hendu mawde ko hulbintami motti do woni lawi ndiyam meje di fu ana uddiri tuniji midon darda horebe be ngada ko woni bawle mabbe sallade tuni jingonde du lawi ndiyam meji di ana itte ton fati kamoji di ngadda na min bonanda hakkenge jati yi wonede nyalli ana to kilabe fa jam asikan lelewru utu gonno de dum holbini min sande
o ya jorna ko bayi
le genni yoroso fatade tumudu e motti jamar ko hemu da holliti ana suguli do bonalaji jan hitan hikka sabli wi mabbe jian am bonala mudun ana wa satro den ko jefa wala sedan
zon elaboré depuis
min gadi dabareji gila lewru fevrier golle mawdo arete do wade de le district of Furkanyo golleji pamari golleji mawdi di waran latade mo inde do ndiyam meji warata bettirade do kilometreji temennai tapande jetti e tati golleji pamari di en waran wadede le lugge pamari tapande jeego kanyo garji koroni puddi golle o dum seeda hadi dum balde sappo do mbawi yoyde dum do watte do
di bonalaji jan yo sabe weltan watti tanko mata adna handen dum holliti kanko Al Houssaini Traoré gote andon kabaruji ha waluji
on peut dire que
eden mbawi wiide hande en fu ode andi ko waddata dum kanyum woni ko en biyata waylitagol wakkati ko hebirte saabi bonandaji di ngatten e kulle do garden tawde de asikka tacule ledde hande sem bami mesela do buma ko namali seden wondi e dawde eden jia hoto fu do dane laawi julbe kanyum ledde
wadi charbon
le fi gon dabiriji hadde jan wadde bonandaji jamare ko heemudum dokkunduru juude de geni bankas le raison bajangara ka e bale heewde labontunde boldin fattade fosse en nanam mudun ko natto saabe janjidi jabbirona wodiri do ngot timta yotere meden kon jantata hawaluji Allah holle en jontere warore.